Odines, Odiwal, usiwe mtu kwa ajili ya vitu za dunia. Baki ya dunia ni it's either heaven or to hell. Who knows? Nobody knows. Either to heaven or to hell. Who knows? Nobody knows. If you can eat, you eat. If you can dance, you dance. Enjoy before you journey either to heaven or to hell. Enjoy before you journey either to heaven or to hell. Vitu za dunia, vitu za dunia.
Vitu za dunia,
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 vitu za dunia,